Tongo Records for Records.
Smiling in the wind, alongside Roma. Yeah, yeah, that's in one bit.
Funny, they don't be that when you tell me funny. They don't be that when you tell me funny. They don't be that.
Ona ukoloni joni nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu. Na usikufuru wenzungu mana unanuru siokundu sasoko huru. Na kwa mudu toka chini ya uvungu wa moyo wangu kachini tuya jenge na jwa mapenzi. Anaumize la tulize loenge. Chukwa kwa likosa ni mwana amechit kizembe. Nando likona mweka mjini sata koma na nenge. Na ni zahiri na kini bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hiri penzi kufa ni tabiri. Ustahiri unakiri Mungu kakupo tajiri. Toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae. Piga na chini wewe nini wa mjini wataishi nae.
Chana nae wana gani kaukan kuvae. Nilipa moyo ya ani utaka mwili. Nani kawa loyo kanifanya ukatili.
Chana nae
single girl. Sitaki tena mapenzi.
Chana nae
single girl. Sitaki tena mapenzi.
Funny, they don't feel that when you tell me funny. They don't feel that when you tell me funny.
We mrembo mzuri utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri kumbe unajua zaidi yake yesi kiburi satapata kiburi zaidi yake na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake wewe ni kifaa na alikona kifaa cha kutumia ukafuba akakimbia na kushangaa unamlilia mapenzi ugongo mataa chagwa njia tuweke gear tunatambaa mwachende kimara sita batadia ni dhahiri na akili bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri ustahiri unakili Mungu kakupo tajiri toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili na swahili nae piga na chini wewe nini wa mjini wataishi nae
chana nae wana gani kaukan kuvae.